Worldwide music.
Popularculture.com.
Internationally known.
Worldwide music.
No other than
this is Pasilimba.
Ligamba mengira wakumo no mukori. Boy kena reka wimpasha nyakutunyori. Tumina vero keshe niko zokori. Tekunyanta pamu koshi iwe kakapori.
Pamu karifa tutandara ze. Surprise ama zeta tutandara ze. Simi penda pava kari music muangara ze. Balibuda isi white isi muangara ze.
Kakuru wa ndi se shakatu.
Mukuru kutaka tena kai chakatu.
Ama sopa DST kura koropu.
Namgeko reti nge barasa pu.
Wamuroro tuwa kapia wamuromo.
Yevo, iwavo, wawo pata kone siyevo.
Tanku kumyavo, alinzanza fitirink.
Tala yekeni mupenu kamu sase na siink.
Na watitikisha awe bat. Chipombaza tachikwana na muau bat.
Narikari pisha aidat. Da wafo wawo wadi wishiveni aiklas.
Music chef coach karampisha Lexus. Ine, ni worldwide ish tina Nexus.
Bambuli
Nicho intapel koto bambolei bambolei chofa ale tia imbam.
Banduka banduka warifina nguka. Wati mwana changanga uso ni nabuka. Nari wamba nje sombora tia kuri moku. Nguru ve nguru kuve tia kuri moku.
Koma kachema
Kicheme she.
Sunge michene
Nanti ui chene she.
Iji wanzo kuseka seka.
Ashpeneka
Asa socha on my own pato.
Ashpeneka
Mwari fitisha
Kashken.
Noti nkongole
Kashken.
Iji popi Mwambo musango ntambo. Watakomo chishi supani wangambo.
Bekende waka pa master.
New York kuve tapa master.
Chino ni chimbi.
Alemo nati chino chimo chile.
Apapa
Chakwara puti tofu chino chine.
Ke konsha mwankonsha ne. Yombe na kwamba ke kishinka.
Hola.
Kati mkwani shaina. Genera kati chinka ye.
Boy kena neka rapari fiti. Lelero life na iveka.
Mapamu na maka.
Tasha ino kuchira pari mwandawa. Chita phone chintari mdi kuti mwandawa.
Ulega pifo kuno leto lumanda. Shika lazi ya pali lumanda randa. Ho ho ho. Inori rin. Kalia kwa tapoko. Kalori rin. Kavesha. Kibikansa. Kendini. Ukshaka.
Ladies and gentlemen, this is 408 Empire High Class Music.
Worldwide music.
More music on CopalaCulture.com.